So wise, therefore Christ, featuring Branch, Danny and Unity Music, Seda. Kwako, shida zangu zote na kupa we Mola. Watasema seme na watachoka, kila siku kwako mi waegemea. Hey, Mungu wangu, kunizingua uwanizingua. Kuja kwako mi niyo na isi, njo kwake Yesu. Akisema no one can say yes. Come to the Lord is the Messiah. Everybody say hallelujah, amen. Talk to the Lord going with the message. Seka familia nao ndo hii mekutenga. Marafiki nao wana kuongea. Vumilia yeah. Na mengi nao utazidi kusikia yeah. Na mambo ya dunia kuzilia yeah. Yani alfa omega mwanzo tena mwisho. Sela aza kuangaika. Mizigo mizito uo umegutwika. Kwani we hapa nataka okoka.
Tulisema na tasema, situmefika. Brent.